Ay, papi.
El Gulba.
Conco.
Vale, Gula.
Tenio. Duamurang.
Yo, Nagi, what up?
Stay close, I mean, me appetite. Nakuanga daily, naki psych. Ata tumbo in the hunger strike. Bora tu nione food on site. Nasijanona. 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 Sa imagine nikinona. Nasijanona. 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 Sa imagine nikinona. Deli nikikisha ngwai. Minye nanza kunidai. Story mingi misi die. Naka unapenda food na kulai. Nikishiba tu miu fry. Kwanza ikuweka kukufry. Jesus Christ akindra shy. Madui akiona ni try. Kama kuna food staki chai. Minja yangu ipunguzi na mangiai. Leta kitu ina match na hii. Na ikuje hapa kama suit and tie. Nasijanona. 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 Sa imagine nikinona. Nasijanona. 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 Sa imagine nikinona.
Aboke leta sembe itagulwa. Na atakanya wimbi itagulwa. Lakini hatunoni nika tumerogwa. Magai all in all, walikula. Ilinki pita hapa lazima ni pigu mbili. Na kwanza zekwe kachumbari na kapili pili. Nalipa na mpesa so wapi tili tili. Na hii mwaka napanga rupesha na wawili. Wanene, wakonde, mimi si chagui. Kuna kukimibwa nyanga hapa ndani ya bui bui. Kuna mendeli pitianga hapa kienda kitui. Kiulize rende yangu niko wapi ajui.
Nasijanona. 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 Sa imagine.
Oe. Nasijakona. 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 Sa imagine kikona. Squeezy nenda gym, squeezy nenda gym. Sema kujichocha ndo ni kwe mslim. Na kunywa cocktail ya skuma na spinach. Kwa hile harakati ya kutafuta six pack. Ata leo lunch nilikula carrot. Staki calories we kula carrot. Ma sit up ni kujitesa. Squeezy nasikia uchungu nikicheka. Na wateka na nimenona. Ebu sa imagine kikonda. Nimeenda gym mwezi mzima. Na kila mara kilo nikipima. Nasijakonda. 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 Sa imagine nikikonda.
Nasijanona. 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 Nasijanona.